pero dan cárcel a uno, dan cárcel a un seco. Tome, tome la macosa. Tan ahí quien ya me encubo. Y casa ahí ya. Voy a seco. Yo lingua. Yo que le.
So much. Good evening. Good evening, Molweni. Ninjani. Sizawuthetha namhlanje. Ongavanga uyotolikelwa ngosecangwayo.
Thema mkazi zawuginya.
Ichopa.
Noba uginya ngisolbeki.
Ichopa. Dilala nehomba. Dilala nehomba. Masimbe.
Thatha nehomba mna. Lala nehomba mna.
Thatha nehomba mna. Enjoy. Thank you.
Akho kwabantu angavuki. Badibanisa inyangane nomntana esikolo. Waqale uvuthwe inyangane.
Oh, hey.
Nomgqibelo. Uqale nini ukukhaphela ekhava semqolo yaqaqamba. Jobi. Dokta, kikha. Ndiqale ukukhaphela ekhava semqolo yangiqaqambela. Emina maqanda ugqibo kwamnusa ngomgqibelo. Phila nomgqibelo. Yakusofa ngoku. Phila nomgqibelo. Thathi hati. Uliqale ngomgqibelo, ugqiba wakho ungquthi emine maqanda uba eqhawuva liyangiqaqambela emkolo. Uyabona ke akukho makavele ndabe emnyapha kuni athi ubani lutata okwaliwa intombi okanye yintombi eyaliweyo athi yena hayi kathali mani a nkatsumqa asithothina kudala sisuma nonkatsumqa ubumlomo wakho ngokatsumqa cha uthikele ngoma uthando lubelile ulilela ukuhamba uthando lundahlule inhliziyo ebuhlungu uyekuba nenhliziyo ebuhlungu mhlakani ngangomadusi usengaka isathi nebhokhwethi iyaziqhwiqwa qhwiqhwiqwa ucinga uba nguthemba mkhongonzane kanti ayinguye yibhokhwe iyazikrwempa senangenxa yoba umlindile akafiki ngoku umlilo eentwali neenyani sivela kuzo bona sisobene nje sasifana nomgqokozo obethwe bubusika sivela kwento mani siwumvezi kumntu efetheza hayi yale la gqoka kodwa iyavakala ityiwe engqushweni ndiva ndikhathala ndisesithulu kakade ndiyantantazela ngoba ndizama ulungisa indawo ndantantazela ndawulala phi ndawulala emawini ow ndawulala ke uthi kusawubanzi ube sithi kuwe abazukulwana bodwa apa abazinenye unto kamadosi wayesalusa ungathi ngaluhleli ngcwatywe ingcwatywe abe ubethe umntu phofu zama mawuvuke ange ndingcwatyele ngaloni na niphatliwe uthi umadosini ngokuthiwa bangabajonga bayahleka mosi bonke akhulilayo andimvuthi kwalo zandi esikolweni ndibone uba hayi impukani ibithembi izawuhlapha emlonyeni wam iyaxoka ndizawuhleka ngoo ndingayivali itsho njena ndithi hey usawubuza ubuhleka ntoni uhleka luhlekayo.
We're going to play our last song now, When You Say Goalie. You can join us.
Matos.
Ipeli, ipeli, matosa.